Kabiri san 1984 waati, muso caman de ye kala ta Ameriki jamanatigisigi kalata la ka tɛmɛ cɛw kan. K'a muso fanba minnu jatera Ameriki kalatalaw cɛma, fanba bɛɛ lajɛlen ye kala ta demokratiw ka cɛbɔw ye, ka tɛmɛ republikanw ka cɛbɔw kan. Jamanatigi dankan Kamala Harris sen donnen kalataya musobɔw cɛma. Ameriki jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka a sɔbɔ juye kalo waati cɛbɔya la Ameriki jamanatigisigi kalata natɔ la. Eren Kobe ye Ameriki jamana politikiko sɛgɛsɛgɛlikɛla ye.
We have seen a pretty significant shift.
Aye yelema chama ni yemi nafa kabo. Kabo jama kulu chama yoro munu tikilini. Wa, ofamba yera musula kwa utika fansi. Ulu munu chama yelindu ni wati laba nununa. Demokratu ka kalatala uchema. Chama nebe kalata gafi unyefe. Mintu ni kwa madele kake Biden ka wati.
Was Biden.
Nyena kalata hugu mkono. Musuduru o musuduru. Kwa kele nyongonde bi, munu bela jele kelendu kukambo. Kwa wala sa, hake mintu sigilindu musu uka kona chien kama ukase kalasa bate. Wa kumiye ulu ka haminan ko doyi san ba fila ani mugan ni fila waati Ameriki sanfɛ kiritigɛso Cour Supreme o kiritigɛ ɲɛmɔgɔ min sugandira a waati min kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga waati la tun ye laɲini kɛ ko ka musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw sariya ɲɔngiri ka bɔ Ameriki jamana ka sariya sunba kɔnɔ. Trump y'a lase ko marabolo bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'u ka sariya sigi kɔnɔtiɲɛ kan. Harris y'a yira ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de ka ɲi ka sigi min ka ɲi ka kɛ ni kanabilali ye wa ko min ka ɲi ka labila ka taa jamana fan bɛɛ. K'o y'a to kalatala fanba de y'a yira k'u bena kalata Harris. Chloe Longmire, Wisconsin, kalatala doye.
She's trying to create a world where
abafeka tabulu do de sikisinka mimbise katu mo obise kuira ka sharia sigi chugumina kakeni uira farkulu ukala nyini musuka hata ukunka.
She's for the people.
Aka lasiru jarani ayemin ke kanyeshi mgoma. Komi ayemin ke kanyeshi mauma sebate mwenye. Nebe jati omgo ufe. Sebate mgo mwenye. Kafara sharia unini ni kakanyeshi musuka hake uma.
Women's rights.
Kakeni kalata dasumusumuni jati mineluye. Kuna funi laba uya ira ko Harris benye fe Trump uka. Ni kuru kononton fokase kurutan ani sabanyo goma.
She gained a lot.
Aye muso chama de bolobo munu labla lintundu. Kalatala muso mau na famba ushite sambi durubo. Munu fene shite ya lente teme sambi nanika. Ulu chama de nisodiara na ka kamboli.
Black women are a lot more likely to vote for Harris now.
Sika kele ndo farafi muso chama mbade la kumunu mena kalata Harris ye. Spanish muso inafon anya ye chuko mena kake. Ming jatira kabla anga sebe ningafe uchama nkono shia kukunka. Nobi kia ni kalambulu kerengreni ye. Anya muso chama nye. Wode nana nini yele manye. Trumpu kanubaga munu bibo. Georgie ani Montana.
That shift is coming from.
Te Staley. Ale Georgie kalatalai.
First, her being the candidate,
Folo ka kena ka musuboya yi a amano gone made bawo a folo amala be jamana tikiya kama.
First of all, she's not prepared to be president.
For months we
you don't kele ko Kamala Harris yi musuboyi demokratuka brebre litonye kasoro ayira tuma ka sugandi fio anta do abora yoro tuma danfara min bɛ cɛ ni musoya hakɛw cɛ kalatala denmisɛnsifinw fan fɛ minnu be wele ko generation z n'o fanba bɛɛ lajɛlen ye cɛlakaw ye minnu si ma se saan 27 ma olu camanba de yera trump ka fan fɛ.
There has been an increase in terms.
Demsen shifin chama munu ye chalakaw ye kabo generation Z la diye uka kanubagaya ira. Abe uka fota donwa. Ko ni mbede ina fo macho fin. No be jati kabolo chi unye.
Punch him in the face kind of thing.
Maklena ni a 70 ya ko demsen shifin chama un. Munu bela jelin be politikiko buna kunka. Ko ni ube uka jati minelu lasoro bololo sanfe. Ube min ye kamime. No be keni haklina do ira liye ko min teke ni haklina nyuman bayi kata. Muso uka nyamogo ya fanfe.
So they believe that women can't make the tough.
Abu chama de yana ko muso tiseka la nyini ngelen fushita ni kelebla la États-Unis jamana ni jien fan wero che atu haklila ko muso fanga ka bon ka se ko walia gelen nunta no bi keni la nyini gelen mutali
make the tough call
muso faraje ma wye joro badike Trump ka jamana tigiya fanga talila samba fla anitani woro nga nyina jamana tigi sigi kalata bara hukum kono das musmuni laba munun kera ya ira ko Harris ni Trump fla bela gelen da makeni ndo hata ula muso faraje ma un kafanfe. Ni tu yevewa nuzuka facilitela Dora Makwe kala selu ye ka bo Washington. Vewa bambara tokola Mariam Traoré.